Yeah. In a the one. I say, drop. For up, man. Burya burinzo zose zose ziko zibari mama uko nguko nukuri na buri nzira yose uhisemo kunyuramo nigigusiga imihanda cyangwa ikakugezayo bana bato byanyoberwa impamvu mutanyita so mushiri ku butefo ndashaka kubabona mufite imyifato dore uko bareba n'isoni ku maso ugahobagira ngo uri crazy iyi ni hip hop game Sendiri y'abasazi nibyo zikwentapreta twese turakwemera gusa gabanya komedi kukuri kudusebya ngaho ndeba ngenda migipinda fatira hani inyigisho ugabanye kurya indimi dore hip hop nuku bafana bayo muri he mutegereje iki rap twayigaruye nugira ijambi ryanjye hoya niwe wabikora iri ni kamba ryanjye nabitswe na rurema nubwo bavuga yuko nabirenze ntibashona ntibatuze saiga ndabarenze Nugira ijambi ryanjye hoya niwe wabikora iri ni kamba ryanjye nambitswe na rurema nubwo bavuga yuko nabirenze ntibashona ntibatuze saiga ndabarenze bajya bapfubusa ngo bafite mapu nasanze ari ibicupuri ninjye ufite oji burya niyo uri hasi ubona ibiri hasi mubona ko nabirenze kuko njye mutanzi nzajya nkubita iburyo mwagotewe ibumoso mafiyeri gabanya umwiryo n'amapedino roro yuwa true babiloni murashaka hip hop muyigiri y'amaroni nimba nkuko mubivuga rapari kungufu bana bato mwitegure kunyita simfu n'agahugu n'akadage byarashishuwe tandukana n'ubufu rapu zidashyitse ngaho ndeba ngenda migipinda fatira hani inyigisho gabanya kurya indimi dore hip hop nuku bafana bayo muri he mutegereje iki rapu twayigaruye nugira ijambi ryanjye hoya niwe wabikora ryanjye nambitswe na rurema nubwo bavuga yuko nabirenze ntibashona ntibatuze saiga ndabarenze nugira ijambi ryanjye hoya niwe wabikora iri ni kamba ryanjye nambitswe na rurema nubwo bavuga yuko nabirenze ntibashona ntibatuze saiga ndabarenze yo uyu ni Isaiga ziratani wagwa dugasa see you nasa this is not for hit man this is for rap.